DNA Dizon lazima mtapanjuka Bibi head na die mzuka Kucheke tuki cheki mawala wakishtuka Mini bad boy Kule tangu live hapa na rapa When noti tu sana wesio kahaba Haba na haba utaza kibaba So 10 minus 3 utanichore ya sako Kibi head kama diva Kakutikini Siuko na riba Ndani daikini Login baby ndani ya hii rap nya Punguza story spendi wase kuyap yap Bado na bonga chunya vile mi udu rap Miliko marathon bado wona do lap Pull up, he's a socks pull up Itabidi wange zenga damu ze pull up You oh. Bila hewa misi bezi hewa Aha hibi chenga jae sisa brada bewa Aha Kuna kana bado kuna chaka lewa Yeah Oh yeah Oh yeah Kiwana si bila hewa we uwezi hewa Aha. Kabla hibi chenga jae sisa brada bewa Kiwana Sio ati na jidai, CV yangu na jionea Mini B, O, B, wa Kenya ah. Na vile mina ona nisha penya ah. Nisa mpova, gova wa K-Clan Kuleta trouble, iyo ni wagwan Kit na kastea, brother nisha kutea Juya hii, niko shua, madam yota nipa share Yangu mini ya kepia, lazima tuwe fair Na kama ananyesha, bado niko right there Sema oh ya naniu, kinekezwa migu Sema oh ya dadiu, kinekiwa kuku Wesema oh ya msupo kini wata niko juu yako Niko shua utarudia ninu Oh yeah Haha Kiwana mi bila hewa misi wezi hema Kabla hibi chaita jai sisa mrata pewa Unataka na bado unataka lewa Wesema oh ya Kiwana si bila hewa we uwezi hema Kabla hibi chaita jai sisa mrata pewa Cheki wanataka na bado wanataka lewa Wesema oh Tena nanguka kwa traki hii Mina chonga china niki roju wa mnisiki Na pota mpanja sasa Madema wazi nlapa industry kiwanja Mini striker yani rapa Na kila day mina indele ya kutamba Nikimbika chunda warushia hiyo kamba Kila mahali jumi ni kama bamba Manzi ya kwa kiwa mfly nikita mani ya mlamba Dynasty iko ready for export No longer going local mina use the passport Liza you love a vile suitu mia iyo port Na die more music Tu bado iko popo We gonna do do Wika wika oh yeah Mandem kibao wako juu Njoo right here Oh yeah Yama mzinga na mafia Bado mta bounce along the rest of the year Yeah. This is a remix Oh I can't end this man